ها فيس تو فيس دي اس ام تي في روم موغان ليل فيت يا اها
اها فيس تو فيس ذا جيم
wako ajabu kufanya utoke binguni ukaja duniani usundi kuokoa ama siyo wewe nani mwingine angeweza kutoa uhai wake ulimwengu okolewe na kusifu Bwana na moyo wangu wote wokovu tumepata kwa ajili yako Bwana we kama siyo wewe nani mwingine angeweza kutoa uhai wake ulimwengu okolewe
ndani yake
Wanipenda, tangu miezi kenda Kaleda tukalendo, mefuki nilinda Yani madifeda, dipusa ulitaiku Nisidayo, wala nisikrai Hila nifurai Aki yu mpenzi, no wada sina case See you nina boss, salute my boss
Attention,
mi salute my boss
Attention
Imonja ni ake
troubles but I don't wanna trouble cause I got one to answer all the prayers I made obstacles are what you see when you get off your vision I don't have a worry cause you know I got attention from the Lord my savior with him made me seen attention he keep me straight to my way he gives the clear vision I know he's so great he's the savior for every nation everything I got that he's he gave me by creation he gave me eyes to see then even gave me ears to listen yes umbo kozi na panda ni ngazi ni mdamu kama nazi nikimwomba wazi ya kwa kilazy mambo zake hazy hazy ishi yeah I ishi this is in case you're wondering
beat your legend
you want me again
Metropolis Ghost Jam Hata kila kitu minataka jaman Na kipata bama sa anaka Nena bela suri hini Niki need anything Kizena mai Kumai na akili jama pia mwili Zingine ameda bo nisingie Kwa trabo kila day nikistago Nikipata hizo trabo nikipita hizo poto Wengine wauliza Kishu wacha pia saki kushila kabisa Kishu wacha pia saki kushila kabisa Yeah La kabisa Aha La